umhlaba ubuhlungu kodwa manje sengikhulile ngiphila ngiyaphupha lakhula ngedwa akukho umuntu engifundisa akekho ozongikhuthaza akekho ozongihola ngizama ukuphila kodwa inhliziyo yayihlupheka ngabona izingane zinezihlobo mina ngangunoma ngakhula ngifunda ngedwa ngibhekana nobuhlungu ngiyakhumbula amaphupho kodwa senkhulile manje abantu bangafundisa okunjani kodwa uthando lukababa nomama lunangilinganiswa ngikhalela izingane zami ngithi hawu senkhulile kodwa ngiyakhumbula ngikhulile ngedwa kodwa sengiyaphila Christmas engedwa kodwa amaphupho ayaphumelela kodwa uzongisiza onke engikufuna kuzofika Sengikhulile, sengikhulile, sengikhulile Ngakhula ngithwele izinyembe kodwa manje ngiqinile Akekho ngimpoka kodwa sengizenzile Ngiphupha amakhaya amasha ngifuna izingane zami zothando Bona bazoba nothando abangekho engangikutholile Afunda ukuphikelela ngafunda ukukholelwa Ngoba noma ubuhlungu bukhulu ukukholelwa kuNkulunkulu kuyaphumelela Umhlaba ungabuza ukuthi ngizokwenza kanjani Kodwa inhliziyo yami ayeke ukukholelwa Abantu bangafundisa okunjani Kodwa uthando lukababa nomama lunakulinganiswa Ngikhulile ngedwa kodwa sengiyaphila Christmas angedwa kodwa maphupho ayaphumelela Kodwa uzongisiza konke engikufuna kuzofika Sengikhulile, sengikhulile, sengikhulile Noma ngakhula ngedwa ebusuku Noma kunzima Sengiqinile manje Koba ukukholelwa kuNkulunkulu Kuzongipha amandla Amakhaya amasha izingane zami Bazoba nothando Akekho ongayithatha le phupho kimi Ngikhulile ngedwa kodwa sengiyaphila Christmas angedwa kodwa maphupho ayaphumelela Kodwa uzongisiza Kodwa ngiphumelela Ngeke ngisahlale buhlungwini bami Ngoba amaphupho ethu azokwenza kube ngcono God is with me